Ayo, what's up, manigia? Habari za kwa mka na oba manigia. Huku kwetu wasa choka masela na chinja. Dempesa na shoboka kapuko na shida. Kila kona bine kresha sijiwe manigia. Kila mtu siani choka na pigia mizinga. Kwenda mbea mina gopa likopa kwa shida. Zile polisi lumande shapoteza mida. Ukipata hona mkosi, ukikosa hona mkosi. Majire ikikosi mbona barida. Gaza msafiri fosi ubachera no kikosi. Mungine do mashoga mwisho marinda. Yani ure
Morotown, my nigga. Mjika soro maja blue, my nigga. Yeah, my nigga. What you gonna do? Kwena maisha kuna kitu simple. Usitamani kuwa kama umi dimpu. Na watu pipu kula soli za kitu. Kila mtu na shida pambana na hali yako. Bilida, situ meyanza zamani, yeah. Izi harakati za kusaka mani, yeah. Kwene kazi usile tutani, yeah. Chana na mademu wale of the money, yeah.
Nimelewa unafu. Yani maisha na nunafu minacheka tu. Wanachukiaga.